Spaceship Music. Exclusive from Sam Up Dude's label.
Coffee Mix 1, I bet. Kosi Mupano. Njikatisha, baby. Jamba single ni oyo. Kuba single ni oyo, baby. Njikatisha,
Shibe lafu na nguu kokele keke. Gana kutwala out ya vanishi kufura. No kufabu ino sana ngaba umfado sena turwa. Pepo liyavo kutumona tuja party. No tina chidida tulikuma party.
Njikatisha, baby. Jama singo ni oyo. Kuba singo ni oyo, baby. Njikatisha, baby. Jama singo ni oyo. Jama singo ni oyo. Ono barande ba.
Spaceship Music.